crumbling to lumina. Eh, shit. Yega lo bobo mnande bengi gugo. Mshauti baby, can I move in with you? Imi lo wongi fumela pesulu. Onga bono ngiti mpela lunguye. Yega lo bobo mnande bengi gugo. Mshauti baby, can I move in with you? Imi lo wongi fumela pesulu. Onga bona ngithi impela lo mbuye.
Chubalami ngiyakumbula. Chubalami chubalami ngiyakumbula. Abuya mpela sithandwa sami ngiyakumbula.
Yothuliswa ngubani uma sengithethe ma. Njengoba uhamba manje sithandwa sami, abuzobuya yini manakaze. Njengoba ukhanja manje social lami. Yothuliswa ngubani uma sengithethe ma. Njengoba uhamba manje